Cheche kutoka kwa dadako akiwa girl Sara Zero anakuaga salo Mr. Goa Tingika Music. Emmanuel Miriam and I didn't get through the Tivasi Nae Kareni Wote wanakuaga Bye bye dada Uwende salama Nunguzo unarina Dada bye bye Uwende salama Dada bye bye Dada dada bye bye Uchungu tuwa kwaga Dada bye bye Uwende salama Dada bye bye Ulale pema Dada bye bye Meo estandama Zero, Riziki, Amina Dixoni, Pato Zero, Marta Garissa, Jackson Zero, Saidi Garissa, Nameri Garissa, Bautsungu, Manakulaga,
Wingu lazima zilimetanda, sote tunalia, kweli sisi binadamu, ni maua ya chanukayo, mwishowe unyauka, sote tunalia, twakuwa gada. Dada, nduguzo, utahuricha dede ambala munga Utahuricha kigonzi anzio hunari haka umanya huendete Yapo yote ni ya mola ni chungu kumeza tunabudi kukubali Naomi Isaac na Renzo, Emmanuel Miriam Can I dig it through the Chivasi, na Ekareni Wote wanakuaga
Bayo Chai Zombo Malindi Gongoni Akambeyosi Ni huzuni Kuna kulaga dada Producer Tiger Tiger Music Company Holistas Music Band Enda peo ni dada